Ndire agebyo busubuzi nebyenfuna abasubuza abadukanyize mirimu jabwe ku njego yego ezegwanga Uganda negwanga lya Democratic Republic of Congo gebakabage bakomba obulwadde bwa Ebola obufuse echonga kumulirano mu gwanga lya Congo bwongeredde ddala okusanyalaza entambuza emirimu mu bitundu ebyo. Bano bagambanga n'abamu ku bonti banna Uganda tebakyasobolera ddala kuyingiza nsimbi olw'okuba obunkenke bungi nnyo ebitongole ebyebyokwerinda byongeredde ddala okunyweza ebyokwerinda mu bitundu ebyo awamu n'amateeka g'ebyobulamu nago gongeredde ddala okukaluubiriza embeera. Kaakano bano baagala gavumenti ya Uganda mu bwangu ddala eyingire mu nsonga eno waakiri ebateerewo engeri gye basobola okwewalamu obulwadde buno naye ng'abantu basigadde babayambako okuddukanya obulungi emirimu gyabwe. Mu mbeera y'emu wakyaliwo n'obunkenke naddala ku muliraano mu ggwanga erya Sudani amamotoka agatikka ebyamaguzi okubyolekeza eggwanga eryo n'agasingira ddala agakyakonkomalidde ku nsalo tebannaba kusobola kwesoga ggwanga lya Sudani olw'obunkenke obungi nga eggwanga lino litya nti ekirwadde kya Ebola kyaliyingira okuva munda mu ggwanga Uganda na olunno ne kiryoka kibasenkenya munda mu ggwanga eryo.